Try your version, Mr. Bounce. Yeah. So I. Can I be your man? Swear you gon' like it. I don't wanna be your friend. That zone is over now. I just want to play with you, 7-8. 7-8, just wanna play with you, 7-8. Baby, I just want to play with you, number yes, solo, 7-8. I just want to play with you, 7-8. Yes, solo, in my wedding day. Can I be your man? Swear you gon' like it. I just want to be with you. Baby, I just want to play with you. No, no, no. Yeah. I just wanna play with you in my wedding day. Play with you. Like today we have it. We have it, baby, baby,
yeah. Leo mimi naoa, nawacha ukapela. Nachukua jiko leo nawacha usera. Kichwa cha treni behewa meunga tela. Mevaa suti, amevaa shela. Haina kudevela pepo unafata bendera. Kama Haji Manara, wale ununa na wakera. Sikatai yeye Simba, mimi Yanga. Natokea Kigoma, mimi natokea Tanga. Kwetu mwanamke ya pigwi, anapigwa na kanga. Mapenzi alipozaliwa ya nini ende kwa mganga. Shukrani za zati kwa wote mliofika. Ndugu marafiki wageni walikuwa kika. Bila nyinyi sio kitu kabisa. Kwa uvungu wa moyo wangu kwangu hamtasaulika. Mke wangu tamtunza tamlea kama mtoto. Kulwa na doto utazivuka changamoto. Nachochea moto wa kutimiza ndoto. Yote mliotusia hayatupita kushoto. Hayawi hayawi leo yamekuwa. Hayawi hayawi leo yamekuwa. Sema hayawi hayawi leo yamekuwa. Hayawi hayawi leo yamekuwa. Hayawi hayawi leo yamekuwa. Hayawi hayawi leo yamekuwa. Nasema hayawi hayawi leo yamekuwa. Hayawi hayawi leo yamekuwa.